ayikho indawo edlulikhaya, ayikho indawo edlulikhaya, ayikho indawo edlulikhaya. Ekhaya, 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 ekhaya. Ngiyothi mangihlule emazweni, ngithathe kwamazami, ngibuyele ekhaya. Ekhaya ngokuyo, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ngiyothi mangihlule emazweni, ngithathe kwamazami, ngibuyele ekhaya. Ngiyothi mangihlule emazweni, ngithathe kwamazami, ngibuyele ekhaya. Ekhaya omuntu, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya, ekhaya, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya, ekhaya, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya, ekhaya, mangihlule emazweni, ngithathe kwamazami, ngibuyele ekhaya. Ekhaya ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ngiyothi mangihlule emazweni, ngithathe kwamazami, ngibuyele ekhaya. Ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ngiyothi mangihlule emazweni, ngithathe kwamazami, ngibuyele ekhaya. Ekhaya omuntu, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya, ekhaya, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya, ekhaya, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya, ekhaya, ngoba ekhaya indawo yothola amani. Ekhaya.